nibyo dufite byose atari byacu ahubwo twabibitishijwe uhereye kuri uyu mubiri twambaye ukageza ku mafaranga byose hari umunsi tuzasabwa gutanga raporo y'uko twabikoresheje turi ibisonga bishinzwe gucunga umutungo w'Imana kandi ubusonga bw'isanduku twakwirinda ingeso yose yatuma dusesagura tukanyeza cyangwa tukanyiriza bimwe muri byo twahawe ngo tubicunge kugeza nyirabyo agarutse turi ibisonga bishinzwe gucunga umutungo w'Imana kandi ubusonga bw'isanduku twakwirinda ingeso yose yatuma dusesagura tukanyereza cyangwa tukangiriza bimwe muri byo twahawe ngo tubicunge kugeza nyirabyo agarutse
tubicunge kugeza nyirabyo agarutse.